mkono ukiosha vyombo. Kwanza kama umejifunga leso, huwa inachora figa yako, mpaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuona ukikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mimi ni rafiki, lakini chini ya maji mkuwa nimemnoki. Yonipatia shida ya chali yake, nampea advice nikiwish wachane. Waumiza moyo wangu, kiambia beste zako gote ni beste yangu. Nita
kichonga na bekele, ila mikutazama bekele. Ita kichonga na bekele, ila mikutazama bekele. Call me your secret lover, I'm your secret crusher. Secret lover, I'm your secret crusher. I'm your secret lover, I'm your secret crusher.
My tracks, hello, hello, hey beautiful. I think there is something you should know. I know your bro, he's my boy sana. Na nikimwambia najua tutakosana. Pale shopi mara kwanza nilikuonanga, bro aliniambia madi usi cross hapa. Muwanga bad boy nikiwa na crew, lakini mini msofti when it comes to you. Mama fuwa nilimpea chocolate na kadi, I hope ulizipato kishangani nani. Next time ukipitia baby cheza chini, nitakohoa mara mbili ndio ujani.